Abanyaroma umutwe wa karindwi. Bavandimwe, ubwo musanzwe muhugukiwe n'amategeko, ntimwabura kumva ibyo ngiye kubabwira. Mbese muyobewe ko amategeko agenga umuntu igihe akiriho gusa? Itegeko rigenga bashakanye rishinga umugore kubana n'umugabo we igihe cyose akiriho. Ariko iyo umugabo amaze gupfa, umugore ntaba akigengwa n'iryo tegeko. Nicyo gituma umugore wishyingira undi mugabo uwe akiriho yitwa umusambanyi. Ariko niba umugabo we amaze gupfa, uwo mugore ntaba akigengwa n'iryo tegeko, ku buryo ashyingiwe undi mugabo ntiyaba umusambanyi. Bavandimwe, namwe nuko. Kuba umwe na Kristo mu rupfu rwe byatumye mupfa mu ruhande rw'amategeko, kugira ngo mube abundi ari we Kristo wazutse mu bapfuye. Kwari ukugira ngo tugwize ibikorwa bishimisha Imana. Koko rero, tukigengwa na kamere yacu, irari ryo gukora ibyaha ryakangurwaga n'amategeko, rigakora ibyaryo mu mitima yacu, rigatuma tugwiza ibikorwa bizana urupfu. Naho ubu, ntitukigengwa n'amategeko, kuko twapfuye mu ruhande rw'ibyari bitugize imfungwa. Noneho, dusigaye dukorera Imana ku buryo bushya. Dushobozwa na Mwuka, ntitukiyikorera ku buryo bushaje, tuyoborwa n'amategeko yanditswe. Ibyo se tubivugeho iki? Ese amategeko tuyita icyaha? Ibyo ntibikanavugwe. Ahubwo iyo amategeko atakinyereka, sinari kumenya icyaha icyo ari cyo. Sinari kumenya irari iyo hataba itegeko rivuga ngo ntukifuze ibyo abandi batunze. Icyakora ibyaha byishingikirije ku mategeko bintera irari ry'uburyo bwose. Koko hatabayeho amategeko, ibyaha ntibyabaho. Kera ntaramenya icyitwa itegeko, nari muzima. Ariko haje amategeko, ibyaha birampagurukana, bityo ndapfa. Amabwiriza y'Imana yari agenewe kuzana ubugingo, jyewe yanzaniye urupfu. Bityo, ibyaha byishingikirije kuri ayo mabwiriza biranshuka, bibona urwaho biranyica. Ni ukuvuga ko amategeko y'Imana atagira inenge, n'amabwiriza yayo nta nenge. Anyuze mu kuri kandi ni meza rwose. None se, ibyiza nk'ibyo byanzaniye urupfu? Ibyo ntibikanavugwe. Ahubwo ibyaha nibyo byarunzaniye. Byitwaje ibyiza binteza urupfu kugira ngo byigaragaze ukuntu ari bibi. Uko niko amabwiriza y'Imana yatumye ibyaha bimbera ibyaha ku buryo bukabije. Tuzi ko amategeko aturuka ku Mana. Nyamara jyewe ndi umuntu ugengwa na kamere yanjye. Naraguzwe mbinkorera gahato y'ibyaha. Sinsobanukirwa ibyo nkora, kuko ibyo nshaka gukora ntabikora, ahubwo ibyo nanga nkaba ari byo nkora. Noneho ubwo nkora ibyo ntashaka, mba nemeye ko amategeko ari meza. Bityo rero sijye ubikora, ahubwo n'ibyaha binyaritsemo. Nzi rero ko muri jye, ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo. Ubushake bwo gukora ibyiza ndabufite, ariko kubikora simbishobora. Ibyiza nshaka simbikora, naho ibibi ntashaka akaba ari ibyo nkora. Ubwo rero nkora ibyo ntashaka, sijye ubikora, ahubwo n'ibyaha binyaritsemo. Dore uko nasanze bigenda. Igihe nshaka gukora ibyiza, ibibi bintanga imbere. Mu mutima wanjye amategeko y'Imana aranshimisha, ariko muri kamere yanjye nsangamo ibindi bintegeka birwana intambara n'amategeko yemewe n'umutima wanjye. Ibyaha nibyo bitegeka kamere yanjye bikangira imfungwa. Mbega ngo ndagatora, ninde wankiza uyu mubiri wigaruriwe n'urupfu? Imana ishimirwe ko izabikora ibinyujije kuri Yesu Kristo umwami wacu. Noneho dore uko bingendekera. Mu mutima nkurikiza amategeko y'Imana, ariko kandi ku bwa kamere ndi inkorera gahato y'ibyaha bintegeka.